sika sika Omukwano kuwompulira kunyonyogera Obulungi bw'obunira busika sika Nina feeling Tefunanga nkuseko Njagala omanyeze uwo mukwano sembera Omulungize nkulabeko Mbadde masebanga njagala nkutukeko Berekawo mukafubako Onyabulira mukwano Ezalina ebirungi betunulira Yadaba kaka wanjitoroba Mukwano manyia kwenjagala yekwe weka Baby, I'm so lonely. Hold me, hold me, hold me so tight and close to me. Baby, say lonely, lonely, lonely. My baby, I'm so lonely. Hold me, hold me, hold me so tight and close to me. Ayah, mukwano kuwompulira kunyonyogera. Obulungi bw'obunira busika sika.
Hold me so tight and close.